Izopiliano waruka masozi azuma rekazi.
Oh,
woza woza.
Keep a one touch.
Yes.
That's real. What are you gang? Gang.
Tuliaso sana tumejipata. Leo tumejoini mwendo wa bata. Boya weta leta tunachotaka. Pesa iko mingi kama kalata. Kalata kama kalata. Tukitaka chatu tunakifata. Tena vibe lipo la kutulusha. Boya leo pisi zimemwagika. Tunakesha leo mpaka kukicha. Kukicha mpaka kukicha. Tuliaso sana tumejipata. Leo tumejoini mwendo wa bata. Tukitaka chatu tunakifata. Tena vibe lipula kutulusha. Basi bounce, twache bwana pesa zetu. Twache bwana bounce, twache bwana tutumi. Twache bwana bounce, twache bwana pisi zetu. Siache bwana bounce, twache bwana twabambi. Twache bwana
hey. Unavunja kibubu hey. Alevunja kibubu hey. Weka silo kibubu hey. Manibegi kibubu. Tunavunja kibubu, tunavunja kibubu, 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 vunja kibubu, kibubu.
Tunashukuru sagodi, umeblesi tumejipata. Abalionya machoma nipona fisikali mwendo wabata. Weitalete vikali tumefurugwa tunavikata. Na isobili za watu ote maezabu lete kwangu wapa. Mambie mani begi ya nalipa wasiwe na shaka yoyote
hey. Tunavunja kibubu, tunavunja kibubu
hey.
Tunavunja kibubu
hey.
Tunavunja kibubu
hey.